Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Heɗi ɓe studio tamani oɗo sa sakiki moɗo Ousmane Diko sakan ton kabaruji gonɗiɗo ɗi sakiki meɗen du Baylo Baggo nuhum jire wonani en to ɓoggui janɗe to. Hono salon siyagiri fuɗɗi beete hande Bamako ɗo. Sicily ko o ana fawi e dow remrude machine aji kañum e yirwide demal le mali e lefoleri ɗe fou. Kanaka leydi ndi Ibrahim Bocar Keita ana wonno siyagiri o weltigi du e yirwere demal le mali fou. Fayso sikkitade ɗe ñalaɗe latagol batu kidal o ana sema hokki taƴoral o waɗan wattu keysaɗo o. Almu Agmamed wi fay hunde yebatake. Hono latoɓe ɗiɗom suɓaɓe batte kan 2017 ɓe murti. Sambu Yattabare kañum Abdoulaye Diaby goni jaɓaɗi e jaɓale heddade e ley noga e tatonɓe Alay Jiras suɓɓiɓe. E ɗe toɓɓe gonɗe men cakanta on hande bisimilla moɗon e dow studio tamani. Keɓe famata hono soroɓe CPIɓe kolliti saria nangui Ahmad Alfaki Almadi batte bonande nokkuji tedduɗe gonnoɗe ley ndenago UNESCO hitan 2012. Ɗe nanɗe naɓamo yesso saria fa jukkeje kedanamo. Hono salon jeegoɓo siyagiri fuɗɗi beete hande nokku parc d'exposition ɗo Bamako ɗo. Sicily ka o yo remrude e machine aji noon. Ley balɗe sappo e goo hawruɓe e salon o miijoto no ɓiɓɓe jalo ɓeydorto korsa e nafa ley usine aji ɗi on uditinde usine aji muɗum ley mali ɗo kañum e lefe leyɗe ɗe fou. Keɗoɗenna Oumar Waygalo fa fam ɓeydo.
Ngal ɗo kawtal hitande 2016 jowingal dow demal ko yaata yimɓeele temeɗe nayom kañe garta hawrtinde e maggal ɓe iwran ley leyɗele sappo e jeegom. Wattu joni o faaɓe paama hono kabaru demal wori ley leyɗele ɗe kamɓe koye maɓɓe keɓa ɓe andidira. Yoga yambereji ɗi fuu waran yowade dow hollude kuɗɗe ndemeteɗe kamɓe koye maɓɓe kawrita dunki e ande dow demal du gara kawrita ley hen caggal muɗum du dabaji gara hollede ley ngal ɗo kawrital malngal. Ley hitande hikka nde ko wonli hen kesum ɓe kollitiwide école waran ɓan gude ley nokku hono pamminowo jamare nde no kabaru demal wori ley leyɗele ɗe. Caggal muɗum yimɓele gotanaɓen jiyete toon dañantago masiji du ko holla dow ande sukaɓe koye mumen jiyete toon jamma du waɗete keƴanaɗo hono yimɓele ndemoɓɓe ɗum asawere ɗiɗi lewru avril. Ɗo mali ɗo ko heewi yimɓele ɓe fan tuugui demal ko yaata hectare uji millioji nogayi ɗiɗi ɗum noon ko remete ley leydi meɗen ndi. Yoga yimɓele ɓe fof golleji mumen ana jowi dow demal margol dabaji e awgol. Sa ɓamile yimɓele ɓe temedere fa tawa capanɗe jettonɓe fof dow majjum guuri.
Hono kanaka leydi ndi anonno beete hande ɗo nokku siyagiri ɗo o weltiki ko mali yaari yesso banggal demal ko e wi makko du gouvernement ɓami dabareji kewɗi fa walla demal le hokkude remoɓe tracteur ngaji ujunere. Ndenno o ɓami aade du ɓeydude kono ko wiyete ɓiɓɓe jalo le leydi ndi. O haaldi Alousseyne Abatoure keɗoɗena Mamadou Sama Seku.
Hande ko ɗum ɗo ko ana holla wiide jikki ana wodani sanne leydi Mali. Fay goto dullay ɗum soboy an fewde e kabaru ndema yiide ɗum hakkude ko haalako eko golla ko woɗɗodira yo moƴƴere mawde noon. Ana holla wiide ko yamira ko tan golla ɗo enne eɗum huncana hoore sanne kabaru ndema leydi men ndi. Iwle margal dabaji yaade ɓiɓɓe jalo ɓe fa yottoyade awdi maaro gawri e kañe si ñamiri goɗɗi. En timminiran ɗum margal dabaji banggal moƴƴere mawde ko jiiɗen joni ko oɗo daba mo wara ta ton goto temere jagon kilo ɗum holla wiide leydi men ndi yaari yesso sanne banggal ndema e margal dabaji ana hokke en ɗum yakawere e gulleji amen ɗi. So Allah jaɓi ɗum noon min gatta
enu le feron inchallah.
Holleɓe temeɗe nayyo gooni les salon siyagiri to yo ɗum luumo ɗo mana fuu hollata ko golli ko. Alousseyne Abatoure haaldi e yogaɓe keɗoɗenna goto e maɓɓe.
Siyagiri ko waɗi sababu muɗum e dow golleji men ɗi golleten ndema e durgol e awol e gollude golle leɗɗe fa hono golleji golleten ɗi salla ɗi moƴƴi ɗi moƴƴali fa kollene hooreɓe leydi meɗen. E anda moƴƴi leyɗe goɗɗe ɗum jiya anda ko tewteten leyɗe goɗɗe kono heeɓe ley maji. Julaɓe gon hen, golloɓe golle juuɗe gon hen, waylitoɓe kulle mumen gon hen. Nden noon so hitande fuu ɗum ana waɗa fuu ana waɗa sababu fa enen kulle kewɗe ɗe jalta ɗen tefoyaɗe caggal leydi ɗe mbawi heɓede leydi meɗen.
Kala ko jiɗɗo hokkude hakkillaji mawɗan pooɗe fay e dow bemal amen Facebook na Twitter ɗo studio tamani. Fayso sikkitade ɗe ñalaɗe fuu latagol batu kidal o ana sema hokki taƴoral o waɗan ƴiwde nogay jeɗɗi yaade capantati lewru mars ndu. Almu Ag Mohamed wi wala fuu ko yeɓete e tinnare ley latagol batu o. O haaldi e mumin sende bu keɗoɗenɓe.
Kawrital kidal waɗete e ñalande wiyande nde ɗum woni nogay e jeɗɗi yaade capanɗe tati lewru mars. Joni mi immi sévaré meɗen e lawol yaade kidal. Laninagol kawrital ngal ana wooɗi feyso mi nani yoqaɓe wiide ɗum siyata ɗum wona gonga heddi me. Meɗen gikki e wargol yimɓe plateforme e laamukoɓe Mali. Mi gaɗan bawde men fuu yalla kawrital ngal ana waɗe fa gasa sema platform lamo ko be mali e suroobe fur anadoma le kawri tangal
hono projet keso balandi leedi meden di fuddi de yontere yungo hejo ana hedani hirnaangi leedi ndi dum wallan faamande hono nokkuje do yigaaji leedi meden ngodi yo gofarma walli godo hejo le hokkude dum milliardji tati odo projet seydu keita horeje projet o le gollede yigaaji leedi meden haldi alusena abature kerdena mamadou samaseku.
Ce projet comme
oh, le projet hono no siforani do no hirnaage leydi mali walorani nukuji do yigaaji leydi heewi hono kenyeba sadiola e yatela duubi tati woni ko projet o watta almusadamun fuf le wakande furba leydi mendi yalti hono dun na wayri non gilla duubi sappo e joyi dum wallan sanne leydi mendi sabe hande o heejo do yigaaji leydi ndi latto sababu yimbe la hewbe do en jawdu en keba humpitali do majjum mo ngadan heejo go dun le internet sabe dum beedan humpitinde wobbe dun faamude wiide wana kange tan woni le nukuji di jande kaaje kertade e si jama en fuf wonton di fuf dun an waw yirunde leydi
leela to bala noga e tatombe alajira subi fanja guine equatorial didon be ka murti sambu yata bare kanyo ablay jabi ngoni jabali yo mamadou kulbali mustad malien kanyo abdoulaye sissoko gon espérance du tunis lontotobe e kintino fedende wi heban jabu lobodu e le golle o alajira sahaldi alusena abature kedena mamadou samasew
Wali tere wadama le liste arande o sabi sambu yata bare subitike den min noddi Mamadou Coulibaly e Abdoulaye Sissoko salla e be kiba noga e taton latobe balon jonkay min kibbi jonno kabar lana diwa watta ini min sanne kambari murtere ko gollobe leedu France ngadi so wana dun goddo fu wala hakkile amen so na gagnude tan dun newata ko kay sabi latobe balon hewbe na nyaki won bormube wonbe yamiraka fiide o do match batte bobbi mabbe jabbidi no lati fu kay min gadam bawde amen min pewnon fedde dogo heba ko salla latobe balon sapo e go on hantibe ana hebe
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaj meden dis la mutumbututo ke ben famata nono mobile nanganongel hetikeñe do lawol gunangol yitama fa totama joomu yo emela yitingel mobile tuka bangu le kiki dare mudum batu jañale pudda ron puddanodo hande o to agunito le region tawde ni bantinama humane be dum mi lan logangal wana ko hibita fe yoga do wi batte plateforme SMA pamrali kanyu e wayde wonde gouverneur région gondo to le lam segu taykitama worbe hewbe dogan joppa rewbe mu en dawi e fetede be worbe le region gaji goddidi to malito waddani o do golle rewbe ngala bawde de rewbe be ngala bawde yoppidaabe sukaabe kaddoraaki fay hunde so wana garibal li ngalurende to lam gawto hono julaaju gawo goto tipike package macaroni ki di datiji mudum timmi nokku da ko mudu e ngalurende yo kiloji seeda tanno dabaaji chapantati hono nyamdi macaroni o dika mursama batte mudum ka non neddo fay goto masimbinaka hono to kay benkunda to police rep premier arrondissement nangi wibe dido wattu never jemma sogganobe kolte jiddi famu wadi de be landande de kolte yode gujjaade non yode tobbe goni de men kalanto hande bismillah modo hedaade do studio tamani yonji jango kedde hedaade yewtere men ana yeso studio tamani